Hatua gizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatombea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
Kibana ba
Batman
Chupamka na Charles.
It's the
place,
baby.
Wanasema rumba, rumba ya kulini na nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao. Na haini pishida riziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani ni achiki, nifubaye niishe nidhaliliki. Adui zangu wanatamani waniziki, niwe choka mbaya na mwisho nifilisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni.
Sema mimi hawa uni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao. Hao 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 hao, wana nisema mimi hawa uni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuwa gizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke. Tena wanafosi mtu wana tunabu.
Hey. Na hao marafiki wanafiki tunaishi nao, wanachuki kadha labda tunaishi kwao. Wanashindwa kurisk nyumba na mali za baba zao, chakushangaza wanarisk tabia za dada zao. Ex wangu wanatamani niachike, nifubai niishe nidhalilike. Adui zangu wanatamani nizikwe, niwe choka mbaya na kesho nifilisi.
Mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke. Tena wanafosi mtu wana tunalosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
Hao 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 hao, wana nisema mimi hawa uni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao. Hao 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 hao, wana nisema mimi hawa uni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao.